is on this beat, ladies and gentlemen.
Unajua wewe woni vema na ndo maana watu wanakusema hey fumilia demu wako alishakutema japokuwa wewe ni mtenda mema hey fumilia wechapaka iwe nguna via utakula Binadamu kazi, uwe na nguvu kazi, utavuna Wanajifanya hawakoni, unavyo uza popcorni Doto zako za usoni,
anakona
Hata na wana kinguoni, watakuita Freemasoni Mababeli, Mababiloni, wanachoma Futari, nijangwani kalahari, mafuriko ya bahari
Watoto wana daftari,
unaposa na mahari, usicheze kamari Ya Rabbi moyo wangu, imesha kula kwangu Najifanya hawakoni, unavyo uza popcorni Doto zako za usoni,
anakona
Hata na wana kinguoni, watakuita Freemasoni Mababeli, Mababiloni, wanachoma
ah.